waxaad nagala socotaa waa SBS Somali.
Dhegeystayaal, warbixintani waxay ka mid tahay barnaamijkii taxanaha ahaa ee inoo socday oo magaciisa la yiraahdo Settlement Guide, kaas oo ah barnaamij ay dowladda Australia ugu talagashay dadka waddanka ku cusub si ay luqadooda ugu helaan macluumaadka muhiimka ee waddanka ka jira, kolba xaaladda waddanku ku sugan yahay, dhaqanka iyo hab nololeedka Australia. Qormadana waxa la yiraahdaa maanta magaceeda halista ku qarsoon ama ku duugan hab wax loo iibsado oo Australia ka jira oo magaciisa la yiraahdo buy now pay later, oo macnihiisu noqonayo iibsa hadda mar dambana iska bixi ama gadaal ka bixi. Laba hab oo soo jireen ayaa jiray oo wax loo iibsado. Ko, in shayga ama adeega la iibsanayo markaaba lagu kala baxo, ha la bixiyo lacag cadaan ah ama ha lagu beddesho shay kale oo u dhigme ah. Iyo laba, in wax la iibsanayo lagu qaato amaah ama deyn ahaan qofba sida u yaqaano, taasoo qofka wax amaahanaya ku bixiyo deynta muddadii loo qabtay iyo iyadoo oo u bixinayo dulsaarkii la saarayba waa haddii uu jiray. Waxaase in dhowaalaba soo badanayay isticmaalkooduna Australia ku soo kordhay nooc kale oo amaaha oo wax lagu iibsado, kaasoo dhinacna uga eg noocyadii hore ee amaahay hore u jiray, dhinacna uga duwan. Waxaana ka mid ah nooca la yiraahdo buy now pay later, oo macnaheedu yahay hadda iibso gadaalna ka bixi. Habkan iibso hadda gadaalna ka bixi ayaa isticmaalkiisu Australia ka caan baxay, iyadoo oo lacagta sidaa wax loogu iibsaday gaadhay $5.6 billion sanadkii 2018 ilaa 2019. Hadaba naq waliba nusqaantiisa lehe waxaa sii kordhaya walaacyo laga qabo dhibaatooyinka dhaqaale ee ku hoos qarsoon habkaas iibso hadda gadaalna ka bixi, soona gaadhi kara dadka meelo kala duwan ama marar kala duwan wax ku iibsada habkaas. Dhibaatooyinka qarsoon ee aan hore loo dhaadinna waxaa ka mid ah in dadku iska bixin kari waayaan deymaha ku ururay, sidaana ay ku galabsadaan ganaaxyo khidmadeed oo ku sii kordhiya culayska isla markaana ay ku bad xidhmaan. Habkan ayaa sahlay caano ku noqday in qofku iibsan karo shay, tusaale ahaan sida surwaal ama saacada gacanta lagu xidho oo kale, isaga oo lacagtana tartiib tartiib isaga bixinaya ilaa uu ku dhammaynayo muddadii loo qabtay, iyadoo aan la dul saarin khidmad dheeraada iyo iyadoo aan waraaqo badan laga saxiixin sida noocyada kale ee adeymaha. Australian Securities and Investment Commission oo loo soo gaabiyo ISIC ahna laanta Australia u qaabilsan sharciyeynta iyo xeerudajinta arrimaha dhaqaalaha iyo ganacsiga ayaa sheegtay in dadka wax ku iibsada habka noocaas ah ee Australia ay $5.6 billion ku bixiyeen habka iibso hadda gadaalna ka bixi sanadkii 2018 ilaa 2019, sanadkaasoo ay tirada dadka habka isticmaalay gaadheen 6 million oo qof. Fiona Guthrie waa maamulaha ugu sareeya ee Financial Council in Australia, waxaanay muddaba u ololeyneysay inay adeegyada noocan ah la hoos keeno xeerarka iyo sharciyada noocyada kale ee deynta.
Your payments are spread over an equal number of weeks and that can range.
Bixintaada deynta waxaa loo kala qaybiyaa tiro toddobaadyo ah oo isla'eg oo gaari karta ilaa 6 toddobaad, bilo badan ama sanadaba. Waxaad habka buy now pay later wax ku iibsan kartaa inta u dhaxaysa $200 oo keliya ilaa $30,000, maadaama se ay ka baxsan tahay xaydaabka xeerarka amaahda, sida loo xayeysiin karo iyo shuruudaheeduba hadba ma laha, ayay tiri. Inkasta oo dulsaar la'aanta iyo kaltano bixinta deynta noocan ah tahay mid soo jiidasho u leh dadka wax iibsada, ayaa haddana deyn qaatayaasha la dulsaaraa ganaax lacageed oo culus haddii ay deynta ku bixin waayaan kalkii lagu heshiiyey. ISICna warbixin ay soo saartay bishii Noofambar ee 2020 waxay ku sheegtay in 121% ka mid ah dadka deynta noocan ah qaatay 12 bilood ee muddada ka horreysay ay deynta ku bixin waayeen kalkeedii, sidaana lagu ganaaxay khidmado dheeraad ah. Deb Shrood haweeneydan la yiraahdo oo degan Canberra la taliye dhaqaalaha oo ah National Debt Hotline ayaa sheegtay in deyn bixiyayaasha kala duwan ee habkan Buy Now Pay Later leeyihiin shuruudo kala duwan.
There are very limited consumer protections when using these products.
Difaaca macaamiisha ee ay heli karaan dadka isticmaala deynta noocan ah waa yar yahay. Noocyada kale ee deymaha waxay hoos yimaadaan sharciga Credit Code and Responsible Lending. Buy now, pay later na ma aha mid xeer loo dejiyay. Haddii ay khaldamaan wax way adkaan kartaa in wax laga qabto ayay tiri. Fiona Guthrie waa maamulaha Financial Counseling Australia waxay tiri dabinada ay dadku deynta noocan ah qaataan ku dhacaan waxa kamida inay qaataan deymo iyagoo aanan qadarinin itaalkooda dhaqaale ee ay deynta iska bixin karaan iyo cawaaqib xumada saameynta dhaqaale ee ay u geysan kartoba.
It's like any debt, if you don't pay it it's likely to affect your
wa sida deymaha kala oo hadii aadan bixinin waxay ka xumeyn kartaa dibcahaaga deyn bixinta waana marka uu kambanigaasi magacaaga ku daro diiwaanka dadka aaminka xun taasoo saameyn doonta dibcahaaga deyn bixinta laakiin waxay ku xiran tahay cidda aad deynta ka qaadanayso qaarkood baa isticmaala habka dibco xanibada qaarna ma isticmaalaan ayay tiri. La taliya dhaqaale Deb Shrood ayaa iyaduna sheegtay inay dhici karto in dadka deyma badan ku qaata habkan Buy Now Pay Later lagu aamini waayo inay deyn bangi ku qaataan guri ama gaari marka dambe ay u baahdaan.
If you have a lot of debt that you need to pay back,
hadii ay jiraan deymo badan oo aad dib isaga bixisay, waxaad ku yeelan kartaa sooyaal iyo dibco amaah bixin oo wacan, laakiin waxaa laga yaabaa inaadan lahayn mug buuxa oo aad deyn isaga bixin karto, sidaana waxaa lagu diidi karaa amaah. Waa mid aan alaabo loo fiirsanin, waana mid iyaduna muhiim u ah darajada amaah bixinta. Marka aad rabto in aad wax amaahato ayay tiri. Christy Robson oo iyaduna la taliya dhaqaale ka ah National Debt Helpline ayaa sheegtay inay macaamiisha wax ku iibsatay deynta noocan ah haysanin difaac ay mudan yihiin hadii ama markii ay wax qaloocdaan.
When something goes wrong and something always, you know, goes wrong, people get sick, you lose your job.
Marka ay wax ka khaldamaan, waligoodba wax way khaldamaan. Sida inay dadku xanuunsadaan ama shaqadii ka dhamaato, kaasi xuquuqda ay ku raadsan karaan kaalmo dhibaato kalama sina dadka kale ee isticmaala noocyada kale ee deymaha ayay tiri. Warbixinta ay soo saareen ISIC waxaa lagu iftiimiyay inay dadka ku bixin kari waayay deynta kalkii ay taagnayd ay ku qasbanaadeen inay yareeyaan ama joojiyaanba waxyaalaha nolosha lagama maarmaanka u ah sida cuntada, bixinta lacagta kirada iyo wixii la mid ah amaba ay deyn kale qaataan. Miss Robson waxay tiri anigaaba marar badan kuwaas oo kala arka.
People we speak to haven't been able to afford rent because they've had
dadka aan la hadla iska may bixin karaynin kirada waayo deymo badan oo Buy Now Pay Later ayaa laga goostay xisaabtoodii bangiga mana ay awoodin inay cunto iibsadaan waxayna markaa xataa cuntadoodii ku iibsanayaan Buy Now Pay Later halkaas oo ay ku dhacaan dabinka ah inay amaahda ku qaataan waxyaalaha ay u baahan yihiin oo markay iska bixiyaan haddana deyntii uu ku qaataan waxyaalaha lagama maarmaanka oo ayay tiri. Miss Robson waxay intaa ku dartay inay marba marka ka dambeysa sii kordhayaan dadka ku badxidhma xaaladda ah inay waxyaalaha noloshooda lagama maarmaanka ah ku iibsadaan Buy Now Pay Later taasoo ah xaalad faraha ka sii baxaysa.
I think Buy Now Pay Later payments can take priority over
waxay ila tahay in Buy Now Pay Later muhiimada hore ka qaadan karto waxyaalaha nolosha muhiimka ah laba sababood awgood dadka ayaa iyada hormariya waayo waa deymo yaryar waxayna mudnaanta hore siiyaan deymaha yaryar iyaga oo u maleynaya inay si dhaqso leh isaga bixiyaan oo ay dabadeed waxyaalaha kale soo jeestaan ayay tiri. Kirsty Robson waxay qofkii xaaladdaas kale ama mid u dhow ku sugan oo maareyn kari waayay deymaha kula talinaysa in ay raadsadaan kaalmo.
Financial counselors at the National Debt Helpline and around Australia
kataliyayaasha arrimaha dhaqaalaha ee National Debt Helpline iyo kuwa kale ee Australia waxay natiijo ka gaareen markii ay u hadleen macaamiisha ku dhiban deymaha Buy Now Pay Later. Haddii aad dhaqaale ahaan ku dhiban tahay deyn ah noocan Buy Now Pay Later, wac oo kaalma ka raadso National Debt Helpline oo telefoonkoodu yahay 1-800-777-777 ayay tiri. Waxaa kaloo macluumaad dheeraad ah laga heli karaa website-ka dawladda ee Money Smart.
Ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale? Ka dhageyso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.